Kabisa. Ifa chuchu unefwena.
Washi.
Chapa mobile kwa na manebaz what parliament mone kuno insansa kudingana didi akade mwale tukana dia palelo namba na fiala ndie mishani na pona kachacha akachaka chaka 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 yo mangonjo 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 shikinya shikini shikinya shikini na kwea
ngumba ivo vya wandi
wale kila shikiala
What? DJ Mux on the beat.
Yo, G-Swag, Mr. Traditional Music.